Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 23. Yehoyada yimika Yowasi, Atariya yicwa. Mu mwaka wa 7, Yehoyada arikomeza, asezerana n'abatware batwara 100 aribo Azariya mwene Yehohamu na Ishimayeli mwene Yehohanani na Azariya mwene Obedi na Maseya mwene Adaya na Elishafati mwene Zikiri. Maze bagenda igihugu cy'i Buyuda, bateranya Abalewi, babakurana mu midugudu y'i Buyuda yose n'abatware b'amazu ya basekuruza b'Abisirayeli bazi Yerusalemu. Nuko iteraniro ryose risezeranira n'umwami isezerano mu nzu y'Imana. Yehoyada arababwira ati, dore umwana w'umwami, azima nk'uko Uwiteka yavuze ku rubyaro rwa Dawidi. Uko muzagenza nuko, abazaza ku isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa gatatu w'abatambyi n'Abalewi bazaba ari abakumirizi. Undi mugabane wa gatatu bazarinda inzu y'umwami, n'undi mugabane wa gatatu bazaba ku irembo ry'urufatiro, na rubanda rwose ruzaba mu bikari by'inzu y'Uwiteka. Ariko ntihazagire uwinjira mu nzu y'Uwiteka, keretse abatambyi n'abo mu Balewi bafashe igihe. Abo ni bo bazinjira, kuko bejejwe, ariko abantu bose bazitondera itegeko ry'Uwiteka. Kandi Abalewi bazakikize umwami impande zose, umuntu wese afite intwaro zo kurwanisha mu ntoki, uzinjira muri iyo nzu wese azicwe. Mujye mushagara umwami uko asohotse n'uko yinjiye. Nuko Abalewi n'Abayuda bose babigenza uko Yehoyada w'umutambyi yabitegetse byose, baragenda, umuntu wese ajyana abantu be bo gufata igihe ku isabato hamwe n'abagicyuye ku isabato, kuko Yehoyada w'umutambyi atasezereye abanyagihe. Maze Yehoyada w'umutambyi aha abatware b'amagana amacumu n'ingabo ntoya n'inini byari by'umwami Dawidi, bikaba mu nzu y'Imana. Nuko ashyiraho abantu bose, umuntu wese afite intwaro ye yo kurwanisha mu ntoki, uhereye ku ruhande rw'iburyo rw'inzu ukageza ku rw'ibumoso rwayo, bugufi bw'icyotero n'inzu aho umwami yari ari, bamukikije impande zose. Maze basohora umwana w'umwami, bamwambika ikamba ry'ubwami, bamuha n'umuhamya, bamugira umwami. Yehoyada n'abahungu be bamusukaho amavuta, baravuga bati, umwami aragahoraho. Atariya yumvise urusaku rw'abantu birukanka kandi bahimbaza umwami, asanga abantu mu nzu y'Uwiteka. Yitegereje, abona umwami ahagaze ku nkingi y'umwami mu muryango, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abaririmbyi nabo bacuranga ibintu bivuga batera indirimbo z'ishimwe. Nuko Atariya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati, ubugome, ubugome! Yehoyada w'umutambyi asohora abatware batwara 100 bashyiriweho gutwara ingabo zose, arababwira ati, nimumusohore mumucishe muri gahunda y'ingabo, kandi umukurikira wese mumwicishe inkota. Kuko umutambyi yaravuze ati, nimumwicire mu nzu y'Uwiteka. Nuko baramubererekera, anyura mu irembo ry'amafarashi ryo mu ihururu ry'urugo rw'umwami, bamwicirayo. Maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami ngo babe abantu b'Uwiteka. Abantu bose baherako bajya ku ngoro ya Baali, barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Matani umutambyi wa Baali bamwicira imbere y'ibyotero. Maze Yehoyada asubiza abatambyi b'Abalewi mu butware bw'inzu y'Uwiteka, abo Dawidi yashyiriye mu nzu y'Uwiteka gutambira Uwiteka ibitambo byoswa, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, babitambana umunezero n'indirimbo nk'uko Dawidi yabitunganije. Kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Ajyana abatware batwara 100 n'abanyacyubahiro n'abatware b'abantu n'abantu bose bo mu gihugu, basohora umwami mu nzu y'Uwiteka, baramumanukana, banyura mu irembo ryo haruguru ku nzu y'umwami, baherako bamushyira ku ntebe y'ubwami. Nuko abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Uko niko bicishije Atariya inkota.